SL on the beat. Amini, amini, anaweza. Amini, amini, atatenda. Mungu alisema, kujeni kwangu ntawatua mizigo yenu iliyowalemea. Ombeni atajibu, kiahidi atatenda. Omba kwa imani na atajibu. Fungua roho mwambie, shida zako wachie. Dhambi zako mwambie, si mchache wa huruma. Fungua roho mwambie, shida zako wachie. Dhambi zako mwambie, si mchache wa huruma. Jambo gani yasiloweza? Shida gani yasiyotatua? Siri gani yasiyoijua? Piga goti umwambie Yesu. Jambo gani yasiloweza? Shida gani yasiyotatua? Siri gani yasiyoijua? Piga goti umwambie Yesu. Yawezekana unaonewa na ndugu zako. Yawezekana unadharauliwa na rafiki zako. Nyumbani umefungiwa nyumba, biashara unapata hasara. Yani paka nafsi na kusuta we. Hey, fungua roho mwambie, shida zako wachie. Dhambi zako mwambie, si mchache wa huruma. Fungua roho mwambie, shida zako wachie. Dhambi zako mwambie, si mchache wa huruma. Jambo gani yasiloweza? Shida gani yasiyotatua? Siri gani yasiyoijua? Piga goti umwambie Yesu. Jambo gani yasiloweza? Shida gani yasiyotatua? Siri gani yasiyoijua? Piga goti umwambie Yesu. Make me a testimony. Make me a testimony, Lord. When they see me, when they see me, they believe that you live. Make me a testimony. Make me a testimony, Lord. When they see me, when they see me, they will know that you live. When they see me, when they see me, they will know that you live, Lord. When they see me, when they see me, they will know that you live. And when they hear my voice, Lord, let them hear you, let them hear you, so they know that you live, Lord. Let them hear you, let them hear you, so they know that you live. Let them hear, let them hear, let them hear you, so they know that you live.